andi be kabaru pilki hewbe jetti nder dabar hande laam o bami sabi e wi mabbe wadgol daragaz ana bonna nafangaaji ledde an wa laata du sababu nyawuji yogaaji hono cancer andindo kabaru haawalu abdurrahman sanogo e hakkilo mudun o golle an haani fuddirnde tafon e entreprise ngaji de jiyakale leydi meden di sabi din buri todude haawalu e gori ndiyam di
an haani ko laamu leydi amen di daro ko woni darde mudun wana ko janni feyide huune ko bibbe leydi amen di hada wadde bibbe leydele janande ana wara wada dum leydi amen di be garabe bonna ndiyam leydi amen di fu be botta kaaki mabbe nyandu wotere tam be kota to mabbe
yewde bamako yaade ka jabbarade sigaso himbe hewbe kollitivide ana andani kutteji golle daragaz to gori ndiyam di
amba yaabi
ndiyam dam waytike faalaabi tan latike olam tan wala du yareedi daragaz ana wara ko wonni ndiyam dam fu kutteji mudum ka wala fu do haade
très grave
sini yogabe jetti nde dabere lam o wobbe du ana pelande hono himbe yogabe wombe kangaba nokku do dum bonande mudum wodi sanne fandi fu daragaji temedidi e jeego kanye machinaji mawdi jeego woni bonnaadi e wi ne do gennidi goto o reti jaati todraaji darnugol ittugol kange le o wakkati
commerçant julabe hewbe awdo yi nyanduuji mu en fayeto kaaki di daragaji o wadirte be bemba be nyalomo hande o sabi be fu be donkube yeyde ko be gaddi
ko sabi de himbe an ngada golleji daragaz fay e tawama dun hadam le sariaji ittugol yigaaji mali do tumbande mudun chapande nay e nay berde docteur ibrahima elidiko jabe ki wide yo sabe sukabe hewbe ngala golle
l'école latike nokkuto yimbel be kebota ko gol janginte ben do yimbe ne wala fu goddum ko wada so wana gese kany ko nande mudun
ko next
fakulteji dannugol ittugol kangi buito do jamarande andindo kabaru ne dako wonko holliti
dun sabe so hayabe an han ko dowte e do dati dum bawi hibude ko e kollanta hon mabbe dun ne wawa dade fi so wana ni be ngadana jande golle
le ngendi kenya ba ittugol kangi e daraga latike sababu fa hectare ngaji kewdi nokku jinde metede boni e boni du gori ndiyam kewdi di bawa nawtirede wakkati don ko holtiwide service eaux et forêts 1.